Washi, 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 moto, waka, waka, washi, 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 nari, washi, 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 moto, waka, waka, washi, 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 nari, washi, washi,
bro. Na naiwasha nari, nipike ugali, mwanangu washa gari, nataka kwenda mbali. Asubuhi kumekucha, natoka na kiporo, mbea kwangu doro. Shambo nyosi zimekauka na leo na uwasha moto, moto. Ukupatia leo moto moto, hadi pombe glass ni vijiko. Kwenye club mambo kucho mkwito, hakuna kulala fadi rank bado nipo. Yeah, na pile nimewaka na bonge la mtoto. Leo napiga show na kuchenji look na mafoto, moto. Baby waka waka way feel nice. Choma kisha shko bash uji nice. Wampia kumewaka nari, na komando sihitaji bodyguard. Kidume nikiwaka na jamini. Wah, wah, ra.
Wash, 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 moto, waka, waka. Wash, 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 nari, wash, 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 moto, waka, waka. Wash, 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 nari, wash, wash.
Sumu ya moto, ha, nilianzisha na siwezi surrender. Hichi ni kidume, chamuti mukafu. Ha, ukivaga mafuta mina washa nari, nari. Wamukemea shetani na ye mwenyewe moto. Ha, ebona we,
ebona we.
Zinaka noma kwa game. Ukipita kulia mina pita kushoto. Washa, TikToker.
Washa, Twitter.
Washa,
YouTube.
Washa,
Insta.
Washa,
na bado to washa moto. Wakukoma watakoma.
Washa, wash,
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 wash, moto, waka,
waka,
wash,
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 wash, nari, wash,
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 wash, moto, waka,
waka,
wash,
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 wash, nari, wash,
wash,
yeah. Ushamba wote mafichoni, nigga navo spit more. Livo hivo tuna make dough. SFH ama tornado.
Fuck a bitch ni pemboko ni hasa. Fuck a bitch ni pendom ni hasa.
Imetoka home kitambo. Nizake vitamdam nigga kule na mazela.
Yeah, nipani mbure ni sagala. Wawe biramboko ni kozole. Ukile washa bomb changanya na mauba. Niko aba na roll tuna majaman.
Nali washa na watoto wazuri kisa ni pesa. Zina tutesa. Kana cheka na meme tukila sa.
Kila sa.
Nakapia madini tukila sa.
Wash.
Kila sa.
Wash. Moto. Waka.
Waka.
Wash.
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 Wash. Nari. Wash.
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 Wash. Moto. Waka.
Waka.
Wash.
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 Wash. Nari. Wash.
Wash.